nabana bitaka ayambali dabami abazala mbachala vana wachuzula nti waliko obulemu ateene babaduka ko olekero obuvunanyizibwa
ala disibina byogeredde mukono ku somero lya Bishop West Primary School wabadde akwasibwa mu butongole era n'okugaba ebintu ebikozesebwa abaana baliko obulemu okuli obugaali wamu n'emifaliso nga bino byaweereddwayo n'ekitongole ekyobwannakyewa ekya Love Without Boundaries nga kyaweredde abantu abaliko obulemu mu kitundu kino.
In most cases abaana bwe bazaala abaana bwe batyo badduka ku bamaama n'atandika okugamba nze mu famire yaffe kye tubizaala obiwazadde baana bo.